kulanku oo yoonaska gooyankan oo kumid ee odayaalka dhaqanka ee degmada Baydhabo iyo waliba haye kuyobaq nabadeed iyo anka dirayeen beelo walaalo ee ka dagaalamo degmada xudre xarunta gobolka Bakool haanaso iyo muhiimada in iyo kuwada shaqeeyaan nabadgelyada bulshada iyo deegaanada hooskoyo haana kumid ee odayaalka dhaqanka ee ku hadlay kulanka iyo waliba hadalada iyo kumid haye in waqtigan bulshada deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya aanay fayl lahayn walaalo aan qabiil ama ba beela isaysada kaliya lambaahin sadilan ku aran sada lahay horumarinta arimo bulshada
may salaamana umuntu muslimiinta meel buugdo salaamana salaam ku dib shirkin jiraayd uu qoblo hayna may ka saabsan yahay baagnibideeda ka saabsan yahay baagnibideeda daro hayna waan may indiraane gobolka Bakool gaar ahaan magaalada Xudur iyo baagayna daro hayna may leena dabka dhii dabdhiya hoob dhii may indiyan may dabkaasan dhii gol ku feeyley dabkan dhii may balfaday in dabkaasi sidii ka dhii layliin fiirine nibid la qaadad nibid awl wiin nibidanaas loogu laalay walaagan safahaayeen ay walaadhan uu ogno walbadan shisheego uma fayla may fadaane inii nebid la qaadada inii xaaladii wali dhamadii ma war kala neen ku dhamana dhabka inta ka akaada tanba la rafaani tanba la mashquulni tanba la murugooni tanba meel lagna waysan adduuntii la roogi tan haata horma arag dilbadan hor aragnay laakiin dilkan haata horma arag qaab humi dheedi ay dhiinay leena ta kala may leena ay dhab kala dhiinay nebid aldaaliyo kulliba in bay iyo banaadirba la ku baha doona Bakoolna iska kooy doona ya dareemo hayn dib u dhacna kan kasto isku jara meelana iska kooy doona way fadaane in dib kala dhin way fadaane walaal in iska mashquul may fadaane in nis xumaayn walay dhidhiyan taasiin uu dhaqan dagale uu dhaqan no dhamadi uu dhaqan beer la hawne uu dhaqan rafaadni in taasta lamada aan dhina fadaan
may fadaane odayaalkii ana inni aragday waldan Bakoolan ku dhina degmada Xudurun ku dhina akhyaarta dalka meelo degan reer Bakool ee inina bedde ka dadaalan ani dadku walaalo isgali shal dhaha galan ya eedan fadaan baagne bedeeda jeediyan inni meelo walka la denban ka dhaman galantin in iska dilna taasa fado hayn walkasta walku gudube ee walkastan walku heliye ee nabada naas la dhugun uma erna nabada dasiinka deegas wadanka isla ognin ee meeli isin roogdan gobolko go'daan sunu hadii san iska galla inta in bahasan dhinyadan walsi ku fadhiye may ma hisaabta ma sana ee nabada yakir degnaayteen magaaladaas walay hagaal in is sheegaseen marka geeka ani odowkiin amara la jara hafasaadan yad iyo hayta kubaha wala yeer
maalmo ugu dambeeyay hanu kumid ee beelo wada dego degmada Xudur iyo deegaanada Hooskoyo iyo waliba ku dhex deeganayay shaqo qoyin deegaanka.